Alizote nisha zoya za maisha Mwanzo prayers kabla ntoke bedi ndo siku yangu naanzisha
Ulizia sifa za mtaa now wishes na tisha
Jua likichomoza siku nyingine kubatisha
Chansa hiji mara mbili waga nijitayarisha
Kuna mda tasi lali usiku mkali naandika Sezi tupa focus najua niko kwenye mission Sezi tupa focus niko na ambition
Squeezy na roli na washikaji few Naona na nao sahihi Ndwa mini ya utanyona nao mkiwa yundu Ndwa washikaji ambol kwa na fila wako true Right now niko stu High as fuck na jikili na my blue Even if it's not today Kila kitu kutakuwa sawa na mini one day Winning is my only way Haijalishi tachukua mda gani hata kama ita delay
Kubonga Atakuambia they proud of you Na ukiondoka wana kuponda Kata nyasi sikuona nyoka Niliona kinyonga Nikiwa na weli kuna pretend uko real Nikiondoka unaniponda Anyway wanasema Kamepangwa isha pangwa Nimekuwa mtu mzima Sezi gomba ni ya namba Sabu niko real Mapungufu yako minimekaba Na nitakuwa real Mbaka siku mina sanda Squeezy na roli na washikaji few Nanona nao sahi Mba minio tanona nao Kiyo jilu ndo washikaji mbolu kwa na fila wako true Right now niko stu High as fuck na jikili na my blue Even if it's not today Kila kitu kutakuwa sawa na mini one day And winning is my only way Haijalishi tachukua mda gani hata kama ita delay
Winning is my only way. Hey, Jerry, you got to come to Ghana.